mapenzi anataka taruma. Naelewa mpenzi ndakupa huduma, aisoga nikupusuma, na nikikosa nipetuma. Vile nakupenda mbakara, matunda ya shaiva wechuma. Sauti ukinena kwa mbali, ukitaja majina yangu, awe ninafiri ndani, na natesa siya zangu. Oh, ona, hakuna kunitoa kwako, mikwako mezama. Ona, wanayasema mengi, ila machacha na mana. You are the only for me, baby, I'm the only for you, oh, no, no. Forever back in me, baby, yeah, we stay with you. Basi nagonga moyoni, oh, nagonga, minaongea na moyo, vile nakupenda. Tutaka kamati chumbani, endapo tukikosana. Mana mapenzi vita brudani, unosiwaze tukikwazana. Mana wendo mvuvi wa roho, mvuvi wa shingo. Niseme na roho siwe na shaka lindo, katibu wa moyo siwe na shaka uringoni. Hawa tuwezi aina yonara, vile tunavyopendana. Napata gara, ujuzu tamu kupeana. You are the only for me, baby, I'm the only for you, oh, no, no. Forever back in me, baby, I will stay with you. Mweza kona konga moyo ni
Hody, Hody, eh hey.
Ah, na gonga
Hody,
nifungulie, minaongea na moyo. Vile nakupenda, nifungulie,
nifungulie, nifungulie.